ka ko gata fucked up. I remember ku text a WhatsApp kare o botsana wa re shut the fuck up. Mogatsa ka bontirela metsi o paraffin ya o tsamaya le matches. I mean baby o pomo o rata thata o mfatshisa hlogo o mfatshisa hlogo. Tatola ka ku gata fucked up. I remember ku text a WhatsApp kare o botsana wa re shut the fuck up. Mogatsa ka bontirela metsi ki o paraffin ya o tsamaya le matches. I mean baby o pomo o rata thata o mfatshisa hlogo. Baby why would you not touch on ya?
Fala dois.